Hello.
Alo.
Ah.
Wala ticket ba no bana wa amba haye wa chale.
Ko chala tiki si wala.
Ah, labada duhur ma mele gar sin kara sab labada duhur ma nere ya.
Labada duhur ma mele ye break ye. Aro adin
de din.
Wa chale. Ha wa lu gule wala.
Okay, wai. La akra mi sa.
Markaad ii saal ku bixinaysa waa 200 qofka markaad maxay tahay cash ku bixinaysa waa 200
maxaad marka haysatay
shirkadaha kale marka ku bixinaysa ii bir iyo cash waxa waa 200
ma ii bir ii bir markaan bixinayna
waa 200
200
ah qofka
haddii cash tahayna
haddii ii saal hadii dirtay shirkada annaga ismaashidna waa 200
oto shirkadina ma lahayn in sahal tumin baalka marka
maxaad rabaa
madar shirkadina ma lahayn
codkaaga la maqlin walaa hoos u maqlay codkaaga maxaad tiri
madar shirkadina ma lahayn marka
marhaba shirkadeedu weeyaan waxa jirta ay maxay tahay in shirkad kale oo leenahay sida ii birto kale oo ii saal leedo
oo ana maxaa kala garana ana madar noon soo raacay baan islahaa
ah waan ku furnaa walaa waan ku furnaa do kale ya cross tan ku yimid saqafka doonaysa ku mise kursi
qof ana laakiin alaab yar baan ka wax yar alaab aan baan
alaab waa caadi uu ku qaadanaa walaal
ay walaal marka labadan ma nadi waxan joogaa xaalad keen marka ii sidaa liga rabin aan imaado
ee waxa dimanaysa in xilli kasta tabadil gaar u helaysa xilli kasta tabadil gaar u helaysa
maxay saxdi weeyaan marka lacagta marka ma daan bixin
aan ah marka tabad bixin
ay walaal ay
soo dhow walaal
ay wande walaal la nasantay
ay yaa damad walaal
ay